Square Music.
Upendo nikope, nilegeze macho, nilewe adikope. Wenzio, wenzio, nakutazama kio. Baby no, baby no, usitamani nisho. Asa,
kaweka, nikizongosha.
Kaweka,
nikiinuka.
Kaweka,
kalivyo na mizuka.
Kaweka,
asa, mama ya.
Kaweka,
nikibinuka.
Kaweka,
na ipukuta.
Kaweka,
maka kwa ukuta.
Kaweka,
ipeleke adiboda, ikinasia irudishe Rugoba. Na maungu amenoga, iroja shoka mama unakoga.
Oya chenchi siba, chenchi siba, ima nime kapisa masima. Ola nitwe fata, nitwe fata, adiva chini leo na vichuma.
Ya solo, nipapase kama solo.
Nikizungusha.
Kaweka,
nikiinuka.
Kaweka,
kalivyo na mizuka.
Kaweka,
asai mama ye.
Kaweka,
nikibinuka.
Kaweka,
kana ipukuta.
Kaweka,
maka kwa ukuta.
Kaweka,
sasa 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 sasa.
Irudishe kabisa kwa gamba, tuwekwe kinani. Fikiche toe na maganda, upe maruani.
Zambatie mate, avumabia takikote. Nambamatie mkamate, avumabia kote kote.
Malioshe, gari limezima kona. Hadithi uongo na kweli, ili niweze kupona.
Asa nikokote mbaka chama, chutama nione masinema. Na kula kuku na mtama, unola paka chongo la kutegenya.
Kaweka,
nikizungusha.
Kaweka,
nikiinuka.
Kaweka,
kalivyo na mizuka.
Kaweka,
asaiki mama ye.
Kaweka,
nikibinuka.
Kaweka,
kana ipukuta.
Kaweka,
maka kwa ukuta.
Kaweka, kaweka.